yako ndani kwangu.
Venja tizi,
piga mawe,
piga mawe.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Mana na mapangao, wana mashukao, wana maviswao, wana majembeo. Mana na mapangao, wana mashukao, wana maviswao, wana majembeo. Wezi shemeji yenu, msimguse huyo, huyo ndo kipenda roba yana. Wauni mama yenu, mkimtajuyo, nitapandisha ibilisi tutawana. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Ila tu baby wangu msije mchukua. Mama, mama. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, waumani huyo. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, waumani huyo.
Jimmy, come make us again.